Faradjelatile bɛ fɛ jamanaw jira i n'a fɔ jugu minnu bɛ fɛ ka Rusi la si latunu. Hali sini jamana min ye Rusi la taamaɲɔgɔn ye, o ye farati nin ko la. O ye weleli kɛ ka taa kɛlɛlajɔ ma ani jamanaw ka dugukolo danfaraw bonyali. Rusi la jamana lakanali an'a kɛlɛ minisiri Sergi Shogui y'a fɔ ko sɔrɔdasi minnu jɔlen bɛ kɛlɛyɔrɔ la taga kɔnɔni na. A ka kuma lase la duɲa kelenya tɔnba kɛnɛ kan n'o ye Nations Unies ye. Ameriki Prezidan Joe Biden y'a fɔ sariya sen fɔlɔw bɛɛ sɔsɔ.
Russia has shamelessly violated the core tenets of the United Nations Charter.
Ko Putin be fe ka Ukraine ka nyenemaya la jo aye ni fo onina wati yelema du noye dugugulu kalaya ye o kofe covid murabana sida sokosoko nge ani sumaya bana kuma o kofe Biden goko Ameriki ba kandi walasa ka ni fen sila tunuka bo diɲɛ kɔnɔ. Kalibe sengoro ma doni kɛ kumakan na mun ye farafina kɛlɛbolo farabado k'o labɛn k'o sigi Ethiopi jamana kan. O ni fɛnɛ Palestine jamana ni Yahudiyaw ka jamana k'a lajɛ ka bɛnkan sɔrɔ walasa jamana fila ka bɔ o ko kɔnɔ. Mugujuguba mun be yen n'a bɛ fɔ a ma ko arme nucléaire a ko ko o man kan tɛ ka bila sen kan fewu. I n'a fɔ Putin ye lasirani k'a la cogo min na. Biden tilara k'a fɔ fɛnɛ ko Ameriki bɛ Iran muso farinbaw kɛrɛfɛ a b'u senkɔrɔma tintin. Ku tɛ kɛlɛ sumalen fɛ bilen n'o ye gɛrɛ furadi ye ni sini jamana ye bilen a ye kumakan na ban n'o ye.
Thank you for tolerance and listening to me. I appreciate very much. God bless you all.
On behalf of the General Assembly.